Yeah, but Kuluma, Kuluma, Moya, Kufuga, Moya. Yeah, what's with the man? kimi ngiyabhekana nesesokhuleka uthi umuntu omdala lapha ngeke ke ungakuhamba uye kini uyawenza umsebenzi wendithi kuhlangana intombi nensizwa lapha kini ube kuhle kube nje yabese ubika lo msebenzi owenzayo womculo kini ukuze ingilosi yakhe ekubhekile ugogo wakho ezojabula ngoba njengamanje ayi ukubuza noma ufuna ukubhekisa lana ya fuze ngabe kade waphumelela fuze ngabe kade sahamba kahle into zakho ngabe kukhona yini ofuna ukubuza noma ufuna ukubhekisa lana
ndoda pendukumana waza nezinkinga zinki yakhe yokhalelwe ntombi utilimaseshe nesaletha uvuthu ndaba emakameleni koma khona naqola qonda ulwandle laqonda isho wenkosi bashawuli hayi fana kithi konakele manje hayi sangoma siwacithile amathambo abathathe fana abathathe fana abathathe fana
aweshe insizwa yeshe mawangqakethi Jamba boyethu lo lapha phambi kwenu mfumba mfumbele ukushama ihembe zane ngane ngoba ayiphangela bathi madani ngonje injiyeke injiphele ngikhamuka lena ke fortune bafothi kwamkhizi nanga umtjovu mfowazulu ya hayi uthezwa mathezana uthezwe kabo uthezwe emsebenzini uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowaxula ushaya ingoma nanga ugezo lwendalo umsizi mfowasikhakhane ebhukhanani uthi ngemali yakhe nje qhubeke wejelasi mfowaxula ushaya ingoma awu madoda nanga ungobavu nobhajo ikhundla kudla bathi likhulu ikhanda phungulu yesini Ubilani ukwaxula emahehe uthi qhubeka wejelasi ukwaxula ushaya ingoma inkunzi bethola bebeka amabali isimonye ukwamajola efoshini kwakuhlahla uthi wemfana hhayi kumele owathi utshani ngonyaka ozayo nangu uzonde zengane umaphuka kudlalo ushatha efoshini utheni uyabheja ngawe mfowaxula ngibe sengiphathisa oqhuma legqe ushimane somfana umfana walethotha emtshezi wathe wejelasi mfowaxula kuphakwe kanti kulindeni manje Awu phathizo mfowethu Mfowamsimanga Mfowo sentombi Siyabonga mfowethu awu womele ugomdala Wensizwa Wensizwa Nangu umlando malunda lunda bafahlanganani ngegama lami Utheni uyabhesha ngawe mfowaxula Awu ubale insizwa hleli ngasemnyango Awu ubaqhumisa umfowaxula Ujawu wazi wamuhle umdlalo
Siyaza kutuza kancane nje akajahe ndawo. Hey. Angesikopheli phela mina isiphi esegazini phela kimi. Ngideke jima wemkhulu omkhulu, umbenzani, awu madoda. Kulungile. Musikephe mkhethele kokho phehle ikhando singasemfene umkhomo nebale ekhanda bathi ugoga kangcatshwa indlohlolo. Hey, wese msinga kwahamba. Wethukile boka two. Ngithe babande boka bhiqi. Hey, wesiqaqa boka mbulazi. Ibekho boka biyela. Belu kuma lebe pa klemche That's what I saw by your brother Kuta empala Koko Koko Ausuga Kati jalo basketi Uyena jalo kulubes Kata pas le no luni That's what I saw by your father Lapa wiki Kuta pano se nana Je osho nge sam Jaka ausuga Matata ule sam Pana gezi Ausuga